tafute mwenzie, hili ukimposti akimuona haumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali hili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, minatuma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo.
Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Ata ukiniluga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi aya na gafundi, aya mapenzi yalikuwepo toka enzi. Acha nilewe, hey, acha nipumbe, stress za nini, hey, mbeni nijiweke. Acha nile, acha nipombeke, stress za nini, pembeni nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, minatuma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo. Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo. Kinichiti na kuchiti, kiniacha na kuacha. Kwani ya nishingapi, ya nini tumizani roo.
Come mix Lizer.